done now.
Professor J, please do it safe.
Brother man,
alright?
Yeah.
Hini yenu tena. Hini yenu, cheza kwa mdundo.
How deep,
yeah? Hello.
Cheza na miruka juu kama yero kwa mdundo Hussein.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu ndani.
Hello.
Wale wanaocheza na miruka juu kama yero kwa mdundo Hussein.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu ndani.
Hey, your talk is cheap. Mdundo kwa speaker. Kwetu inaleweka dawa deni kulipo. Ni new flavor mpaka tamu unamwagika na leo mamba yanajipa kwa bita mapipa. Tushato bowa, hini international level na kubowa. Na kutowa kwenye kambi ya devil. Mwenye kisi kikali dema hula nyama. Mwenye pesa za idi dema ndiyo wonekana. Shake baby, wala sijulize. Ni handsome, mama handsome na prof tease. Linaungua, shoka mpini unabakia. Amani kwa wana choko, natoka huyo naingia. Ni chum ni kuchuma, haino shadow wa dogume. Nipe ni kupe bila kero. Juu kwa juu, ruka kama Masai yero. Chini kwa chini kuma kama Jack Sparrow.
Hello. Wale wanaocheza na miruka juu kama yero kwa mdundo Hussein.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu ndani.
Hello.
Wale wanaocheza na miruka juu kama yero kwa mdundo Hussein.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu ndani.
Michakato ipo sawa, watu wote wanapagawa. Nipo macho 24 hours kama Jack Bauer. Watu wapo high tadhani wana mabawa. Napotaka kubanana banana kisawa sawa. Ruksa kukata kama una kiuno chepesi. Hii ni marathon bata, haina zengwe, haina kesi. Lord of mess, give me power, give me strength. We live together but we die separate. Usiende macho juu, weji changanya ugate. Gusa unas, hasu, pate, kumanake. Mikono juu, tunese kama tiara. And shake what your mama gave you kama siyara.
Club bangers, club bangers. East coast, west coast bangers. Club bangers.
Hello.
Wale wanaocheza na miruka juu kama yero kwa mdundo Hussein.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu ndani.
Hello.
Wale wanaocheza na miruka juu kama yero kwa mdundo Hussein.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu ndani.
Huwa shongei sana mara nyingi nipo counter. Napo simama mimi nyangema wote wanafiata. Jipera mpaka nafsi natakata. Na mbikito na midundo ya kweli, that's what I'm after. Usini beep kama kit kipo washa. Ninapo keep peace nipo deep kama rasta. Side to side, back and forth, nice and slow. One, two, three, here we go.
Hello.
Wale wanaocheza na miruka juu kama yero kwa mdundo Hussein.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu ndani.
Hello.
Wale wanaocheza na miruka juu kama yero kwa mdundo Hussein.
Hello.
Kama ngurumo za tsunami hata kama una yero basi njoo karibu ndani.
Hello.